Zain Kate Emmanuel Sr. Atamse ne kachikebe okulonda mugwanga ka Independent Electoral Commission onakulayero kalaza abaka parliament engeri obumu obugenda okozesebwa mu kalulu akajjaje bukolamu kino kyaddidde omumyuka speaker parliament Thomas Tayebo onakulwa eggulo ng'asinza mutula parliament okwasanguza mawulire gano kino kyaddira okuliro oludda olwa gavumenti mu parliament Joel Ssennyonyi okusinzira mu parliament ng'amazizo omwezi bbiri omwezi guno n'alaga obwennyamivu olw'akakiiko kano ak'ebyokulonda obutafaayo okulaga abantu ab'enjawulo abakwatibwako akalulu gye kagenda akalulu engeri obuuma buno gye bugenda okukozesebwamu mu kulamula akalulu kano kati Tayebwa yategeeza parliament nti basinkana abakulu okuva mu kakiiko k'ebyokulonda ku nsonga eno era kati kino kikoleddwa olunaku olwaleero kati Hajjat Aisha Lubega amyuka ssentebe w'akakiiko kano wakati mu kutongoza engeri obuuma buno gye bukolamu leero ategeeza ng'akakiiko bwe kabadde keetaaga obuuma emitwalo 19-12 okulaba ng'okulonda kutambulira ddala bulungi ng'era obuuma buno bujja kukolera ddala bulungi omulimu guno.